Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-karimu amma ba'du bismillahir rahmanir rahim tatie ni surikaili mozmu program imenei program ya tafsiri musandisendeka tikambilani zuli zitatu insha Allah utimina tite kupindulako ndikumvetsetsa mbali zina zokuzana ndi dini yathu dini ya Islam timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse kumvetsetsa kwa china chili chonse munkhani yokuzana ndi dini lelo kwambiri tikhale tikuyang'ana nkhani imene mutu wake ndi kusiyana pakati pa ambiya alaihi salam ndi maulama kuti kodi anthu awiri amenewa akusiyana bwanji tikayang'ana ambiya alaihi salam tipeza kuti awa ndi gulu khalo la akabolo a Allah subhanahu wa ta'ala omwe alibe chimwe so nene lina aliyese ndi masum analibe chimwe lina aliyose sana mulakule china chiliyose Allah subhanahu wa ta'ala kumene fuso nkumati nankhati mavi mkani chakuza ndi Adamu alaihi salam kuti ana akanizidwa kudya chipaso china chake yes imeneja kunali kula kuika chabe kusamvetsesa chabe kumene kudachitika koma sikuti linali chimo loti Allah anamulemba chimo no sizinali choncho akile tauhidi maliphonzisa choncho linoti mneneli wina aliyesa anali masum samapeza chimo samapanga china chake chauchimo choti chosonyeza kumuchimwira Allah subhanahu wa ta'ala tipeza kuti aneneli alaihi salam adayandira chifumbuluso wahi kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo sana mula kwile ipo ndi tsiku limozi Allah subhanahu wa ta'ala usatiso tsiku limozi ngakhale sekandi imozi yomwe palibe tsiku limene neneli adamula kwila kwa Allah subhanahu wa ta'ala iwo adakwaniritsa lamulo lililonse la Allah subhanahu wa ta'ala monga momwe adalamulirwira nthawi zonse padali kugwirizana kokwanira pakati pa buku la Allah subhanahu wa ta'ala ndizo chita za ambiya alayhi salam zichito chito za ambiya alayhi salam mina amachitira ndi buku limene akuisa ntchito limene lilavumbulisidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala munthawi imene zinthu ziwiri zimene zimayenderana zimagwirizana kunena zoona ambiya alayhi salam adali akasupe achiwongoko imene imaitcha kuti hidayat chiwongoko cha Allah subhanahu wa ta'ala pano pa dziko lapansi so sipaza kala so wina aliyesa amenanga khale pa mwamba pa ambiya alaihi salam unkhani yokhuzana ndi hidayat unkhani yokhuzana ndi chiwongoko ne tikangana mbali inayi tauni maulama iwo sadalandire so pali kusiyana tisaiwale kuti tukabilane za kusiyana kumene kulipo pakati pa ambiya alaihi salam aneneli alaihi salam ndi maulama masheikh amene amene ana abwera pambuyo pa atapita ambiya alaihi salam ndiye pali kusiyana kwanji ndiye talongosola kubali yokhuzana ndi ambiya alaihi salam kuti aneneli position imene Allah subhanahu wataala adawayika ulemelero umene Allah subhanahu wataala adawapatsa ndi wotani takambilana za amenewo supano pano tiyang'anisa maulama kuti kodi iwowa ndi wotani tipeza kuti choyambilira tipeza chomwe chija aneneli alaihi salam amalandira chifumbulutso chochokera kwa Allah subhanahu wataala wahi umatsika pa iwo pomwe maulama sanalandirepo wahi wina ndiwonse ndipo sangalandire komanso sanali osachimwa unanthawi zina kuti maulama nawonso amathau lakuitsa amathau kuchimwa nthawi zina zaka amathau mulakwira Allah subhanahu wataala amathau kumulakwira Allah subhanahu wataala ndiye kotero sangafanane ndi anbiya alaihi salam sangafanane ndi atumika alaihi salam koma iwo adzatsatidwa pokhapokha anene maulamawa adzatsatidwa ziphunziso zawo zimene angawaphunzise anthu pokhapokha ngati zochita zawo zikugwirizana ndi sharia zikugwirizana ndi malamulo Allah subhanahu wataala zikugwirizana ndi sunna chikhalidwe cha mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam chiphunziso cha mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam then ngati pangakhale kutsutsana pakati pa zochita zawo ndi sharia iwo sadzatsatilidwa mmalo mwake sharia chizalemekezedwa kuposa iwowo ndoti sharia izafunika chigwire ntchito usiyana ndiwonse sendingatenge zimene iwo akuchita choncho tikumvetsetsa kuchokera pamenepa kuti maulama a umma satengedwa ngati gwelo lodziyimira pawokha la chiwongoko tinapanga zokhuza ndi hidaya tuli mmagulu angapo ndiye yo wasali gula sasali gulu monga menali ani ni ali salamu te Allah subhanahu wa taala anaongola direct pomu ifiti mangolo seli dwanjila maula ma analozi dwanjila kuti ya njila yo inla ndi ataitsa tila njila ye anabisa hidayat ya Allah subhanahu wa taala monga mumwe adalile ambiya ali salamu kuma iwo adzatengedwa ukala ongoka bora atapitiliza utsatila buku la Allah so adzata iwo wa palishina chake ngati iwonga maula mawa anga tsatile mabuku Allah subhanahu wa taala anga tsatile sharia sha Allah subhanahu wa taala chipusiso jantu bi sallallahu alaihi wasallam yes pamene ipo ndi pamene atsakhale kuti ali pa chiwongoko ali pa sirati mustaqima pumuti kanga nambali inayi ngati apeleka malamulo ndi malangizo ku umma otsutsana ndi buku la Allah subhanahu wa taala ndi sunna jantu bi sallallahu alaihi wasallam iwo sanga mvelele silinga watsatile sanga tsatilidwe iyayi azafunikaso naonso ndio te atsafanya ta tsatanjila imene ili yosa nondola njila imene ili yosa enera ndio anthu so saukangamizidwa sakufunika kuti amutsatile ali mwachonchoyo senza kuti pafunika pakhale kufanana pakati pa zichito chito za alimu ndi buku mapunziro adini mapunziro achipembezo koma ngati panga khale kusiyana yes munthu afunika akhale alimu afunika wapunzila wapunzila ndinoti ya sibabule muslim kutukwana kwa munthu Islam ndi chimo kunyoza kwa mtu Islam ndi chimo ye nama nyoza so anthu ena ndio tisali mu category sali ngulu la maula ma amina kuyena na kutsatilidwa ndiye ndi angati maula ma mtsiku la tulalelo amina makalila mchito yao kwa watu kana ndi kwanyoza maula manzao mashekha zao ye timpepe Allah subhanahu wa taala kuti atitalikitse kunyasi zimenezo ni kaido onyasa ifa islamu weni weni mtu amini wanyamula ilmu mtu amini wanyamula mapunzila adini sanga kale ndi mpavu sanga kale ndi ntima uti mpaka ndi kunyoza mtu ina kifuwa akujiwa uti ye sali upambano kusa nzaka aminanga mnyoze so ngati angatelo ngati ye akunyoza ndi uti akujiwa uti ye ndi wapa mwamba so Allah subhanahu wa taala akukana uti yae wala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah subhanahu wa ta'ala kutitsutsiratu Allah subhanahu wa ta'ala kutichenjezeratu tisayelekeze dala kuwatenga anthu ena ukhala apansi tisaziyeletse toka tisazitenge toka ukhala kuti ndife ataqwa amene wali wa amene ali wa taqwa amene ali ndi taqwa akumudziwa ndiye kayo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye iweyo ukhala kuti suku zidziwa position yako maso Allah subhanahu wa ta'ala ukhala bwanji ndi mphamvu zoti pano ukamunyoze munthu wina ukamunyoze islamu zako mbempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti chosene mmitima mwathu chikhaidwe chonyasa ngati chimenechi.